ishingiro wakoze muri aka gatabi kigiye kigiye urutsinga muri Uganda kuko mu Kinyarwanda bari
wowe ngo ga Marco uri mu kambi ya Rutsinga kandi ni saa kumi n'eshatu abashaka mikoro uri bari kuvuga ngo bumva perezida wa Nigeria kuri televiziyo kuri Sports ko ngiye ngo ga Marco ndi hano na madamu wagira abana bari bamahoro rero bashobora kumva bazanye n'ibyo bakoze kandi bifite iyo byo maze byakorote ndamenya umubyeyi wanjye yasanye umusezo na kane uri mu ruhengeri ku mwina kidasa gito gitanika yari yatamubona ko ndiyane kinga
igihe gatake zateri ndamenyesha umubyeyi wanjye nyaga kwabo n'umugore wanjye ni bugore Verena n'umwana wanjye yasaragiye ko ndi hano umuhanzi wa Rutsinga
nitwa Ntwari Felicitine nkomoka muri komine Rukara ndamenyesha ababyeyi wanjye Kimonyo Apolineri na Seleviana Fabone na mushiki wanjye Mutantwari wa Josephine
naho Joni uba mu nkambi ya Rumasi
n'umuhungu w'inshuti yanjye Gaseri ndasize mu rushaka aho bita Ekarabwe na mugenzi Pascal uba mu mujyi wa Bukoba i Gatsoro ko ndaha mu nkambi ya Rutsinga baba bashatse kumenyesha amakuru yabo bakaba banyuza kuri radiyo Kivu
iyo ubu ni umwe Jeanne Kanteni ndamenyesha Gaseri utuye Kibitero Rutsinga kumenya kitabo yagenye Gatozi ko umuhungu we Gaseri yari mu rugo rwe rw'umutwe kandi ndamenyesha abashoferi banjye ari bo aba nyirandihano Suzana nyiramutababira nyirababinya na nyirambina ndi hano gucunga amahoro
abo rero b'abanyarwanda bari mu nkambi ya Rutsinga aho mu Uganda nabo turangije na cyo kumugoroba kuko iyo nota yabo wenda utanyitse dushima Imana bari kumwe na Mike Kagaga kuri Mike rero akurikeza kimwe na z'icyumweru tugasura kwanjye tukaba tukumenya ko ntacyo kitari gikomeye.